Blog Talk Radio.
Gutumuna orwicha chase. Changwi chumu vandi mgagai wakanga zimisozi. Izindumu nyarwanda zaba mori chire kareka. Jewe nijirie mihuriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nizi huriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nizi huriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nizi huriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nizi huriro nyarwanda. Zaba muri kire kareka urya maherezo y'inzira ni muntu reka nanjye nkubitiye ingoma mu ruza yaye n'ubusa nakabasuye munyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebe iruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapakazi babura bagabo babamarabira se ninde utarambiwe isuku zazi y'abahanzi nubonye arusa imbuto agere kwawe ibyaha bebefe bene n'ibinyaga imitungo bizi wifi binini binyaga rubanda songa 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 mbere araye n'izi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'izi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda jewe nigiriye mwihuriro nyarwanda izindi umunyarwanda zaba muri kire kareka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urundamo koko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari nabararitse umuhutu umutwe umututsi va ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda urara utazi kuramuka muzi ageza ryari uryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanarari ntera ibaye imwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenza urugo mu maguru mashyashya songa 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 mbere araye n'izi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'izi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda gutumuna urwicyacyase cyangwa icy'umuvandi mwagayigwa kangaza imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kire kareka jyewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'izi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'izi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'izi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'izi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'izi huriro nyarwanda
turabashuhuje nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC turi kuwa kabiri ni tariki ya 19 z'ukwezi kwa kane umwaka 2022 muri ko nange Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubageza ikiganiro cyanyu cy'uyu munsi ntangire mbaramutegera ko mwagize pasika nziza hirya no hino kuko ejo ntabwo twabashije kubana turizera no ko aho muri hose mwagize ibihe byiza bya pasika nziza mu miryango yanyu nibyo tubifuriza kuri radio itahuka mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba rero turavuga ku ngingo imwe gusa rukumbi turi kumwe na Profesor Dr. Kambanda abenshi bari bamaze iminsi bamumbaza Dr. Kambanda rero akaba tuboneye umwanya kugira ngo tuganire ariko ingingo mwifuje ko yavugaho ni ingingo irebana n'iyi dire y'Abongereza n'u Rwanda y'abimukira bagiye kuzazanwa mu Rwanda ibyo ni ibintu mwabonye ku rubuga rwa Facebook abenshi no muti seyaje nkuko usanzwe bikora dushakira umunyamategeko cyacu Kambanda bimukundiye tuganirize ni muri ubwo buryo rero kuri mugoroba Dr. Kambanda tumufite ngira ngo ntangira mu ikaze mu kiganiro cya Raditsa avuka Professor Kambanda murakomeye mwagize Pasika nziza
eh turaho turakomeye nta kibazo Pasika yarangiye neza tumeze neza
ni byiza cyane kuko hari aci iminsi nakuganiriza abantu babandika mu gihugu nyine bati bite iyo babonye inkuru ikikane bati dushakire nyine Dr. Kambanda nkuko utanga bidufasha rero hari inkuru wakozeho komantere ku rubuga rwawe rwa Facebook wibaza kuri iyi dire iri hagati ya Boris Johnson na Paul Kagame no kuvuga u Rwanda n'Abongereza wenda twaba twihuse cyane ahubwo ni dire iri hagati nyine y'aba bayobozi babiri nkuko abenshi babivuga iyi dire ntabwo nabashe kubona umwanya wo kugira ngo nkurikirane kuko narimaze iminsi ndi mu rugendo rugufiya ntabwo nagiye nsoma highlight mbona ku ruhande hirya no hino ariko ikintu kimwe nanabonyemo cyane impungenge naho bavuga ngo abantu bazavanwa bazirukanwa mu Bwongereza bazazanwa mu Rwanda bakajya bagakora asare musika bakuzuza ibyo ibisaba kugira ngo babashe kubona niba batura mu Bwongereza ariko ntabwo bazatuza mu Bwongereza ahubwo bazatuza mu Rwanda niba bakwemereye application yawe ibaye approve ntabwo uzajyanwa mu Bwongereza wowe bazakwinsara mu Rwanda aha niho nabonyemo impungenge ndavuga ariko si ubundi ko zanga tuzi abimukira rya no hino nahangaha wenda urugero natanga ubona yuko ari abantu bimwe ibyangwa ku butaka bwa Amerika bagahita bakrosinga umupaka bakajya muri Canada iyo bagezeyo barabakira bakongera bagatangira mu ndi bushyashya ku buryo bashobora kubona ibyangwa bagatuzwa muri Canada kubona rero umuntu azongera agakora application mu Rwanda bakayiga bakayisuzuma twemerewe wenda kwizacishamo bakamwemerera ariko ntabwo azasubizwa mu ndege ngo ajyanwe mu Bwongereza ahubwo azatuzwa ku butaka bw'u Rwanda kandi ari n'undi munyafurika uvuye mu kindi gihugu cya Afurika harimo ibintu byinshi cyane mbizera ko rero wowe wabikurikiye cyane kuba byanditseho njyewe nagiye gusa nsoma imirongo migufi bitewe n'uko nyine ntabonye umwanya uhagije ariko iby'ingenzi nagiye numva n'abandi babiganiraho ikindi nanone abantu barimo kugarukaho cyane wenda bako kujya kuri Facebook cyangwa n'abasomye ibyo wanditse ni ukwibaza niba kuko n'uyu mushinga uzacamo ukabashwa kwemezwa n'inteko mu gihugu cy'Ubwongereza ku buryo n'ariya amafaranga baza Kagame babasha kuyapruvinga ndagira ngo tugane kuri ingingo Dr. Kambanda duhere ahangaha duhere ku byo wanditse abantu bifuje ko niho twanahera tuganira ijambo ni ryanyu
murakoze bana Sarge urabona akazi ko kwemerera abantu basaba asylum na akazi ka executive umuyobozi wayo akaba sasa hivi mu Bwongereza ali Boris sasa we yagiye agashaka partnership na umuntu wamufasha mu gukora akazi ke akabwira Abongereza ati alikubwira Abongereza ati njyewe mfite umuntu umupartner dushobora gufatanya akazi ko processinga akazi ko kwiga amadosiye y'abantu batari mu Bwongereza partnership ni deal ntabari executive agreement n'ubumvikane Boris yagiranye na Kagame ariko noneho nyuma bizamusaba kubijyana muri parliament kubera ko bisaba kubikorera amategeko binasaba procedure yo kuvana umuntu bazafatira mu Bwongereza bamujyane hanze yaho warabyumva ko hazajyamo bizasaba ko bakora amategeko ikindi bizasaba ko bijya mu nteko nanone nyine babikora itegeko kugira ngo n'amafaranga aboneke yo kubikora ariko noneho ikintu kiri interesting muri ubu bumvikane harimo ibintu byinshi ntabwo twabona umwanya wo kubinyuramo harimo ikintu kiri interesting njyewe kubanje kiri interesting kurushaho nuko baravuga ngo abantu bafite case yumvika case zumvikane bazaba okay ngo bazabanza bakore vetting mu Bwongereza abantu bafite case zumvikana babagumane abadafite case zumvikane babo zumvikana baboereze mu Rwanda se dirike abazajya mu Rwanda ni babandi nyine bavuga bati abo ntabo tubemereye nta bafite case ariko hari akantu kwari interesting nanone kuriya comments kuriyako nuko nta mibare bavuga bazoherezayo aho bavuga ko umubare wariwo wese tekereza abimukira abantu irigo immigrants bajya mu Bwongereza ni miliyoni z'abantu ngo bazaba dumpinga mu Rwanda urabyumva bavuga ngo byebura buri mwaka muzadwe ibihumbi ijana bavuga ngo byebura nubwo ngo Ubwongereza biramutse bikiyemo Ubwongereza bufite open check yo kohereza millions na millions z'abantu mu Rwanda na yewe n'amafaranga bumvikanye babwihagara bazamuha ntabo ashingiye ku mubare w'abantu bazaba bamuhaye ni bya bindi umashobora kukubwira ngo nkore kubera urashonje mwakubwira ati you know yinga tuvuga abantu mu cyaro tuvuge reka dukoreshe example y'abantu b'abaturage mu cyaro mu giturage mu cyaro umuntu warashonje ashaka ibiryo ashaka ikiro cyo mu kiro ukamubwira ngo gendo uhinge hari nabakubaza ngo hangana gute kugira ngo bibe proportional n'amafaranga ugiye kumuha we akagenda agatangira agahinga ashobora no guhahingira ibyumweru bingahe iyo niyo diro bahaye Kagame n'amafaranga bavuze ko bazamuha ntabo ashingiye ku mubare w'abantu bazaba bamuha ngo biyebura ku buri muntu umuha amafaranga aya nayo oya we bamubwiye ngo tuzakuha abantu batazi mu mubare ntabo tuze imibare tuzaguha ariko tuzajya tugwa n'uru mafaranga rukeye so iyo abonaho hari n'ikintu kiri interesting cyane ariko noneho kubera ko mbaze njyewe intervention yanjye iriya ni kontwari ni gahunda yo kudampinga no kujugunya ibintu bidashakwa ibintu bari abantu bafatwa nk'ibintu bidashakwa umwanda badashaka mu Bwongereza mbona ukibaza ngo FK uwe Kagame turamuzi ko ni nyota afite nyota y'amafaranga ntacyo bimubwiye ameze nka wa muhinzi tuwavuze mu cyaro ashobora kuza ashaka ikiro cy'umukere ukamubwira ati genda uhinge akahinga hekitari yose akayihinga
aho ngaho gato ubuze akantu nyine ko kudampinga mbere yuko wibagirwa muri article nsoma nyine mfite hano imbere yanjye no uzi nka article ya ABC News television ya ABC News hano iravuga yuko abazorezwa mu Rwanda bazongera bagasaba ubuhungiro bundi bucya imanza zabo cyangwa dosiye zabo nizemezwa bazatuzwa muri icyo gihugu cyo muri Afurika ni dosiye zabo nizitemezwa bazatumizwa mu bihugu byabo wambwiraga ngo bazaza kubadampinga mu Rwanda bivuze ni nko kuza ubundi badampinga ibintu by'imyanda cyangwa amadeshe bajya kumena ariko ngo bazongera bariyapurayinge iyo sare musika yabo nibemererwa batuzwe mu Rwanda muri icyo gihugu cyo muri Afurika nibaferinga kudefanda iyo sare musika yabo basubizwe mu bihugu baturutsemo nicyo nagira ngo nongere numve nibugihararayitinga nk'uko wagisobanurirwa aho ngaho
ariko ugombye kumenya reka tuvuge ko iyo process ariyo bavuga nayo ni jumping gukora iyo analyse ize manza bifata imyaka cumi n'itanu hari abantu bamara mu manza imyaka 15 20 baba banabyaye baba barongoye baba bagize iki bakiva mu gihugu noneho baranavuze ngo bazanabashakira ukuntu batuzwa mu Rwanda ukuntu babona akazi mu Rwanda n'ukuntu banabona ubwenegihugu mu Rwanda Kwa ndi ndi tuli kuganishaho ni SK ebyo bintu mu gihe Boris yabikoraga yashakaga iki kugira kuki Boris no muhanga arabizi ko ebyo bintu bidashoboka mu Bwongereza muri framework y'amategeko yo mu Bwongereza na institutional framework yo mu Bwongereza ebyo ntabishoboka kubaho mu Bwongereza Kagame we ebyo ntabi yaryazi Kagame cyo yashakaga na mafaranga cyakabiri Ubwongereza bumanyiza bumaze gihe bumereye nabi we kaga yumvaga ko akoze iyo deal n'Abongereza bizamufasha wote abanyarwanda Ubwongereza bukeketse so Kagame we areba ibintu bibiri muri iyo deal agafaranga azabibonamo bazakodesha amazu ye bazamukodesha wa amazu ye bazamu amafaranga yo kubashakira ibiryo ayakubite poshe bazamu amafaranga yo kubatunga ya mituweli yarababwiye ngo bazakina na mituweli yarabibabariye nabyo abikubite poshe noneho ahandi atemagura abantu uko bongeza buceketse ni nayo mpamvu kumushimisha kugira ngo abisinye bije ka rubanda bana mwemereye imbasada bari bangiye Businge ariko mu byukuri Boris we yarebaga ibindi Boris we yashakaga ikintu kiri announced kibe official ko yabonye igihugu yakoze deal n'igihugu awo ashobora kujugunya uriyo mwanda kuki tubita umwanda muri politiki y'aba conservative akaba ariwo Boris Sava bari abantu n'umwanda ntabo bashaka abimukira ntabo bashaka immigrants Boris ni umu conservative ntabo bashaka ikintu kitwa immigrants n'umwanda kuri bo abantu batora Boris abenshi ni ukubatekereza ariko kiri ikibazo cy'aba immigrants bakiburiye umuti aho buri munsi kirushaho gukomera none Boris we akavuga ati abantu bantora constituency yanjye reka nizanire agasha mbabwire ko njyewe ikibazo nagishakiye umuti umwanda nabonye aho nshobora kuwujugunya bamenye ko ntari umuntu wo gukina barebe ko ndi bold barebe ko nsa nabo ndashaka umwanda muri UK mu gihugu cyacu kandi kugira ngo babirebe neza bigombe kujya ku karubanda bona salije area deal kubera kuhonyora amategeko mpuzamahanga birimo ni deal bari gukora hasi batabishize ku karubanda babishize ku karubanda kubera ko ruhande rumwe akabariwe Boris icyo yashakaga ntabwo yari kukigeraho batabishyize ku karubanda batashyize we ikaramu nuko none Boris we akaba yiboneye we ubu sasa hivi arasubirayo bari aba conservative bagenzi be ababwire ati ahobo mutazebeshe mu gatoro undi muntu utarira intangi kubera ko iki kibazo cyacu nabo bacyumva reba nagishakiye umuti bananze ko tugikemura we ashaka ikintu azakoresha gushyira hasi abo bahanganye muri politiki ababwira ati mwewe njyewe ni mwewe mwambujije gukemura ikibazo njyewe nazanye igisubizo cyacyo mwewe ntabwo mwagize muzanye igisubizo murebe ukuntu nkomeye kubarusha nuko Boris ari gushaka amajwi kuba conservative ariko nta na rimwe Boris yagize atekereza ko iyo deal ishobora kuzakiramo na yewe nayo mafaranga nta na rimwe Boris yageze atekereza ko azasohoka akajya mu Rwanda ahobo yefatiye umuperezida w'umunyagitugu udafite umuntu omugire nama akamukoresha akamufata ku matwi akamukura akamusinyisha bakabishyira ku karubanda we Boris yaboneye ibyo ashaka hari n'ikindi kintu kiri interesting Boris we yari azi neza nuko ibintu birebana na impunzi nka biriya area convention ye okay amategeko mpuzamahanga yose I orese exception ya convention ya protection ye impunzi aba proteje n'ibihugu byayasinye custodian ni w'amategeko mpuzamahanga na buri gihugu cyayasinye ayo mategeko kihinduka omuzamu w'iri tegeko kuririnda ariko noneho mu gihe bakoraga itegeko rireba impunzi bavanye responsibility yo kurinda iri tegeko ku bihugu bakabishyira kuri UNHCR ifitobasha buri hejuru ya buri gihugu cyasinya ari amasezerano ya Convention for Protection of Refugees ni nayo mpamvu UNHCR yahawe ingufu zo kuzashyiraho amabwiriza ku tegeko ririya rireba uburenganzira bw'impunzi batagiye kubwira ibihugu byayasinye ni ukuvuga ngo custodian wari itegeko ntabari ibihugu byayasinye ni UNHCR noneho rero bolisi yari yabizi neza ko ntakuntu ushobora gukora ikintu kijyanye muri nari itegeko bitanyuze muri UNHCR ntawe ishoboka kandi bolisi yari yazi neza ko politiki mpuzamahanga arayizi bolisi yazi neza ko perezida wa UN Secretary General wa UN uriyo musaza
Guterres
yayoboraga UNHCR mbere yuko ajya muri uriya mwanya yari umuyobozi wa UNHCR nubwo ngo ibintu biva muri UNHCR abikurikiranira hafi yari azi neza ko UNHCR ezasakuza ariko nanone Secretary General wayo azanarushaho ikindi amafaranga areba impunzi ibihugu byose ibihugu byashyira hamwe bikayaha UNHCR iyo Kagame agiye gukora agreement no perezida runaka aba ariyo mugono UNHCR aba bavanye muri deal urabyumva UNHCR nayo ishaka ariya amafaranga UNHCR ishaka kuba hejuru mu guplaning impunzi nukuvuga ngo we
iyo ndi mvuga ni ingingo iri tureze nteresa kuko ibihugu byo muri Europe ibihugu byo muri Amerika twinjiramo hasheri injiramite uwo muryango injiramite kuko ntarabona desk yawo aho umuntu ajya kwideklara uwo muryango ukabana muvugira kuko nari nziko biba hagati y'umuntu winjira ku giti cye n'icyo gihugu wapurayinga asari musika UNHCR injira mite muri bihugu bya Europe na Amerika cyangwa ibihugu byateye imbere byo muri wese
UNHCR emeze nka supervisor setting standards ishyiraho standards bagashyiraho compliance standards noneho igihugu kikabikurikiza urabona hari ibintu bibiri nanone ngira ngo tugombe kubisubiramo hari ikintu cyitwa refugee hari n'ikintu cyitwa political asylum refugee ni umuntu uvuye uhunze igihugu cye kubera intambara cyangwa imyiryane akajya mu gihugu cya kabiri yo agiye mu gihugu cya kabiri directly uyo muntu yakirwa na UNHCR none UNHCR igakorana n'igihugu yagiyemo ku implementing aziriya standards za UNHCR birahindwa gatoya iyo turi kuvuga political asylum ni ukuvuga ngo umuntu aba agiye mu gihugu cya kabiri abifitiye viza cyangwa atafite na viza ariko ari guhunga igihugu cye kubera persecution cyangwa ibindi bibazo bya politiki harimo no n'ikibazo cy'ubukungu abantu basigaye bavuga n'ikibazo cy'ubukungu tugombe gukireba iyo tuvugane ni ndavuga ngo uri umuntu ntaba bahunze ntambara oya abahunze persecution harimo na economic persecution no persecution no ne wo uyu muntu abageze mu gihugu yizanye yinjiyemo bikurikije amategeko cyangwa se yinjiyemo irigale bitakurikije amategeko ariko akedikaringa ko ahunze igihugu cye noneho iyo turi kureba mu gihe turi kureba political asylum political asylees UNHCR efite ni moderator ehinduka noneho eva eri ku ruhande nka supervisor bareba ati SK kondisiyo twashyizeho minimum standards twashyizeho ziprotectinga uyo muntu zirubahirizwa noneho muri Amerika urafite ati iyo muntu asaba asylum hano muri Amerika ntabona UNHCR yes ntabwo yibona kubera ko UNHCR amafaranga bakoresha menshi ava hano ariko standards bashyira mu bikorwa ni za zindi za UNHCR so noneho UNHCR ikarebe kavuga ati uyu mugabo agiye guturya umugono noneho agiye guturya osho atangiye gukora business ze yitwaze impunzi kandi ubundi ziri mu nshingano zacu awo nawo hari ikibazo Boris we yari abizi neza none wakavuka n'ibihugu ubwabyo hari ibihugu byinshi muri Afurika bitunzwe n'abantu bavuye mu bihugu byabo bagiye kwishakira ubuzima muri Europe no muri Amerika
n'u Rwanda rurimo
n'u Rwanda rurimo none woyo ugiye kwemerera aba igihugu nka ubongereza ngo kizajye cyukohereza abantu babyo kandi babagiye kandi yo bamaze kusetoringa batanga amafaranga menshi ibyo bihugu mujyane ibibazo nabyo nayo mpamvu za sayivi Kagame ararisikinga kugira ikibazo gikomeye na African Union je suis sûr ko ruri urugendo rwagitaraganya yakoze muri Senegal kwa saa gufitanye isano n'icyo kibazo aba ukuru b'ibihugu bya Afurika bamubwiye ati bite byawe Kagame ushaka gutwikira gahunda hari ibihugu nka Eritrea itunzwe n'abantu bayo kandi abantu benshi ba Eritrea barajya muri bibiri ibihugu illegale ariko iyo bamaze kwensitara hariya barafashe ibihugu byabo noneho Kagame we agiye kubyivangamo so noneho ibi byose Boris yari abizi neza iriya deal yari ayizi neza ko idashoboka urabona iyo turi gukora analyse politike hari ibintu bigeze kuri bine ugombye kwitaho mbere yuko ufate icyemezo icyemezo cya mbere eske iyo politiki fabrike tugiye kujyamo yemererwa cyangwa irashoboka bikurikije n'amategeko ariwo sasa hivi mpuzamahanga n'ay'igihugu of course mu Rwanda iyo n'amategeko y'igihugu ahari ni Kagame ariko mu mategeko mpuzamahanga Kagame yagombaga kubibaza se birashoboka agasanga ni zero nta bishoboka noneho bakambaza ukibaza ati eske muri politiki mpuzamahanga ibi birashoboka zero nta bishoboka kubera ibi bintu tuvuze noneho ukibaza ati eske kuki Boris yashaka kombi sinya Kagame yari kuyita abibona ko bari kumukoresha kugira ngo bagere kuri politiki yabo eri loko mu Bwongereza bashaka kugeraho ariko apana gukemura icyo kibazo je suis sûr ko Boris ntabwo yageze analota ko buri yo gufatanye buzabaho ntabwo yageze abirota oya ariko yashakaga ko babikemura gutyo kugira ngo abone icyo azabwira abantu bamukurikira abantu bamutora ababwire ngo murebe ngewe ikibazo cyacu gikomere nk'aba conservative majishati yomuti nebone yomu dictator mshora kukurana
kanda honga Dr. Kambanda mujibivuga shakarija ulifite awa depte hafi magana tatu milongi tanuni chenda urumva numu wane mune ni chane agomba kukombe kanyeneko ya mwenye solisyo ichi wadu chukarishi awa nubwa wa mungu njereza
yes afite aba depite benshi ariko ikibazo nuko urabona ubwongereza nabo bumeze nka Amerika hari ebice nubu wabita byabifite umuyobozi uri conservative ariko bata abantu bamu batari conservative aho barwanya bimu bitekerezo yaba conservative bari mu hagati Boris we aba mu gace ava muri constituency yo eri conservative cyane ariko noneho no muri conservative hari abadepite bavuga ati aha abantu batora ewange ba voters be wange banje nimba bwire bye bintu bazana ahobo computer wange azantsinda nayo mambu abonye ko no muri ba conservative hari abantu bava mu bice bimwe reka bimeze hano muri America urabona tufite nabikoze mu cyane hari ufite okay no baracyariho muri Maine ni Republican faidu fute mdepite wacho Susan buli je tuwaji tuwa kwa laga police tuchiri mvijie cha Trump tuwa mwe bazagaho na utu kamu hamagara kamu yati haa tufuta kanukacho gashasa tushaka kukora aliko muri constituency yawe na wakaza akora kuwe yako constituency yawe na bari conservative bara kukunda ngomunu kandi bakukunda kubera ko over ku bitekerezo ya conservative ukajya mu hagati nuko Suzana akatubwira ati okay mu bigenze gutyo ariko ngiye weza ababwira ko ndashobora gutora icyo kintu mwavuze nzatora nkurikije bariya nuko Suzana atora muri Maine you know so Maine ntabwo ushobora kubwira Suzana ngo tora uko aba conservative bacu ba Republican babishaka ntabwo bishoboka nubwo ari umukonservative
ariko ni state keneye ba immigrant kuko ni state irimo abantu benshi basaje wenda usibye ko nabo bagerayo bamara kuba seto bamaze kubona benefit bakajya bakamuvinda bajya ahandi ariko nyeka ko politike yabo ari ukuzanamo abantu ba immigrant kugira ngo state ikomeze ifunctione bitewe n'uko bavuga ko abantu benshi bayituyemo ari abantu bakuze cyane sinzi icyo utekereza ngo
yes exactly nayo mpamvu mvuye ngo Susan tuvuge nk'ubu uwo mushinga uzanye hano muri Amerika mba conservative nubwo Suzani ariyo mu conservative ntabwo yawutora kubera bitewe na pressure afite mu bantu bamutora so nako bimeze mu Bwongereza naguhaga urugero sasa hari aba conservative benshi mu Bwongereza badashobora gushyigikira ikintu kimeze kuriya kubera pressure bafite mu voters baho you understand so we Boris ibi byose arabizi yari abizi neza kandi ugomba no kumenya ko Boris arasuzugura Kagame cyane aranamwanga cyane nubu yagiyeyo kugira ngo yeshakire mu dictator ushobora gusinya ibintu meze kuriya kugira ngo akine umukino we wa politiki ariko ntawe bishoboka reka nguhire sasa bamaze kubisinya very good kugira ngo bitangire bakeneye amategeko azabishyira mu bikorwa bagombe kujya mu nteko reka tuvuge ko aba conservative muri House of Commons bamushyigikiye uretse ko bamaze kubivuga ko abenshi bamaze kubivuga ko batamushyigikiye reka tuvuge ko bamushyigikiye ntabwo biriya ntabwo bishobora gucya muri House of Lords ntabwo bishoboka House of Lords ntabwo bishobora kubyemera kubera House of Lords iyo ntabwo ireba amategeko gusa irareba morality House of Lords mu Bwongereza ahanene ereba morality moral side y'icyo mushaka gukora akababwira ati c'est pas possible ibintu byinshi biba bloke muri House of Lords ezwi kubloka ibintu biri imoro so uwo mushinga wo ntabwo ushobora kunyuramo ikindi kintu bakimara gufata umuntu wa mbere ngo bamujyana mu Rwanda ama asosiasiyo arebe muzi azahitajya mu rukiko nta rukiko rushobora kwemeza kiriya kintu ntabwo bishoboka you know ntabwo bishoboka so area deal we Kagame kubera ko unfortunately Kagame ntabo afite abantu bamugire inama Kagame we yayingiyemo areba amafaranga areba n'ibindi bintu azabikuramo ariko ntabo yigeze yibaza ati urundi ruhande yibaza ati SK ibintu biranashoboka kweli cyangwa bari kunkoresha bamushize kwenye mata ubu sasa nabazi where to go habazi what next oreste kwesha kira abanzi n'ibibazo birushaho kurusha ibi yari afite mbere
Dr. Kambanda ukiraho turacyari mu Bwongereza kukurabona abanyapolitike abihaye imana abari mu miryango uburenganzira bwa muntu baranagaragaza ko zimwe muri traite za z'uyu muryango wa Commonwealth harimo icyo kuba uburenganzira bwa muntu u Rwanda rwari rukwiye kuba rubizi kandi nk'uko bivuga bisa nk'aho umugabo nyine yarebye amafaranga kuruta gutekereza na diru kwiteye ariko ku rundi ruhande ngenda bikunze kuko birimo biranyana bimwe expose bigaragaza uwo ari we hari abantu bafataga Kagame ko ari umuntu ukunda abanyafurika ari umuntu w'umupanafurika wa uzi imbere kuvugira abanyafurika tugiye muri Afurika y'Epfo ishyaka EFF rirashyaka rya Julius Malema ryamaganye ryivuye inyuma aya masezerano y'Ubwongereza n'u Rwanda bashimangira ko Kagame agiye gukora slave trade kugira ngo yibonere amamiliyoni y'amapoundi banashimangira yuko Ubwongereza nabwo babwiba imitungo y'abanyafurika minerals cyangwa amabuye y'agaciro n'ibindi byose basaba Kagame ko ahita asesa aya masezerano n'Ubwongereza ishyaka rya EFF muri Afurika y'Epfo n'ishyaka ubona rikomeye cyane ku kintu cy'umunyafurika ni ishyaka navuga ko ririmo abantu bakunda no kureba ko nabo bafite xenophobia mu gihugu cy'Afurika y'Epfo niryo shyaka nabonye ryahise rikondana rugikubita iyi deal ya Kagame hari icyo bivuze bwana Kambanda kuko urabona n'abanyafurika benshi ku mugana Afurika barimo kubwira Kagame bati hano warenze umurongo utukura
ni bya bindi Kagame urabona kwa kundi umuntu abesha akagira aho nawe akibagira ibi yabeshe mbere akanayebesha nawe Kagame ikintu cyose cyagaze kuri kukubesha nta consistency agira sasa umuntu obesha hari abanyafurika benshi yabeshe yashoboye kubesha ngo ni umuntu ukunda Afurika bari bamuzi uwo gutyo bamwebeshaho ngo akunda ibi bintu byose Kagame yagomba kumenya akavuga ati ibi bintu se ko ngiye ku expose ukuri kontwari ku byo mbesha kuko I project myself kuko nunegaragaza mu bantu ndabizi icyo ndicyo ariko abantu ndagerageza nk'ababesha bamwe bakanyemera none we deal is a sigahehe ku binyuma byanjye ibi nabyo yagomba kubitekereza kugira ngo bibure binyuma bye abikore bibe consistent kandi we Kagame urabona Kagame ikintu abari acyongeraho nuko we areba amafaranga arabizi ko u Rwanda ni umuriro nta bantu baba immigrant bazarubamo bazapfa kubagezayo bazahita birukanga bajye muri Uganda niwo haba ubuzima mwibuke ko ibi bintu yageze kubikora na Israel ariko bogiye Kigali ukambaza ati twereke giye bura abantu ejana bari mu Rwanda bagumye mu Rwanda ntabo ahubwo bamwe mu bantu bajya Netanyahu yamaze kumuha amafaranga bamwe mu bantu bazanyeyo babifashijwemo kujya Uganda babifashijwemo n'abantu bo muri FPR Netanyahu yari yamuhaye amafaranga abeshurira amazu habaye business ikomeye cyane kuri Uganda mu bayobozi bo muri FPR bajyana bari abantu nejoro bari abantu bakabaha udufaranga bari bafite bari babahaye kubera bagombaga babahaye n'agafaranga pocket money agafaranga pocket money abenshi bagatanze bagahaye abayobozi ba FPR abasirikare kubajyana muri Uganda nejoro abantu benshi bavuye muri Israel cyane cyane abo muri Eritrea na Ethiopia ubu sasa bari Kampala hari Kabalagala nubwo bashize headquarters zabo abantu bose barahunze kagana bizi ko buyapangaga amafaranga ahazi ko bari abantu baramusaba n'abazanye ntabo bamara abantu bamara amezi atatu muri uriyo muriro u Rwanda ni umuriro Kagame arabizi yarundiye umuriro ninde warubamo so bari abantu bose baramusaba n'abajyanyeyo ntabo bahamara amezi aho bahita bajya muri Uganda bagatangira muri Uganda gushaka ibyangombwa aho bakazagenda ari abanyayuganda kubera muri Uganda
Dr. Kambanda aho ngaho harimo ikintu cya hipokrizi ku ruhande rw'abazungu kubera ko nubwo turimo kuvuga ku Bwongereza nagira ngo nkwibutse kandi urabizi ko igihugu cya Denmark nacyo gifitanye dire ya immigrant cyangwa impunzi n'u Rwanda nubwo babihakana ko atari ko bimeze wibuke yuko Kagame biciye mu muryango wa African Union bavuga ko yatanze solution y'aba immigra bajya ku mugani buraya kuko European Union ifite ikibazo cy'abantu bajyayo n'inama iherwa kubera muri European Union Kagame we yarari hariya president umushinga w'abantu bajya gushaka ibyangombwa cyangwa migrant bajya mu mugani buraya ibihugu by'iburaya byose nubwo ubona birimo gusakuza kuri idire y'Abongereza ariko nakwibutsa ko Denmark nayo yasinyanye dire yo koreza abantu mu Rwanda birasakuza gatari bitabiceceka ariko hari n'ibindi bihugu by'abanyaburayi nyeka ko harimo hipokrizi badashaka kubyemera ariko nabo basanze ariyo kujya bacuruza cyangwa bajya kudampinga mu Rwanda kuko ntabwo iyi dire iri mu bintu Kagame yagiye gusobanura muri European Union
yego urabona ibihugu byo muri European Union ebyinshi bishingiye ku matora demokrasi yabo ni demokrasi y'amatora ishingiye amini harimo aspect y'amatora irakomeye cyane muri demokrasi yabo hatorwa umuntu abantu batora bebonamo sasa hivi muri Europe hari abantu benshi bara conservative badashaka abimukira nk'aba bashaka ni ukuvuga ngo nabo baramutse babonye legal framework ishobora kwerekeza bari abantu nabo byaba byiza nk'ubu sasa hivi mu Bufaransa sasa hivi haramutse agiyeho ari aba conservative nabo bazashaka kugira ngo nawe bongere bamutore azabwira abantu be ati nanjye nagerageje gukora deal ariko bakeba bacu badashaka bashyigikiye uko abantu bingira gutyo batumye bitabaho ariko mu kubikora we ntaba babikora avuga ngo bizaba babasinya ya madiru bazi neza ko bitashoboka ariko bashaka gushimisha constituency yabo awo nawe hari ikibazo Kagame icyo atamenye cyangwa icyo yaraniwe kumenya nuko akona agakino muri demokrasi yo muri Europe muri politiki yo muri Europe na gakino kazwi na Amerika ariko we yakagiyemo aziko bigiye kuba akanatangira kwerukana abantu ngo abana be mubingo babaga muri area ngo wanudala bakagubya ngo babahaye nutsi yo kuvamo you know nuvuga ngo we yari yeteguye ko bazaza ariko tekereza umuntu werukana batubwiye ngo riyenzu yarangiye muri 2014 none we jo bon numvise umukori wa muvugizi wa leta avuga ngo emaze imyaka itanu itagira abantu bayicyumbikiyemo ngo kubera ko ngo jenoside yabaye imyaka 2008 ishize ngo bo ntabo abantu bamaze gukura bose ntabo bagikeneye icyumbi nuko yatubwiye nuko yabivuze mu tangazo muvugizi wa leta murebe ubuswa ko none watubwira ngo barubakira abantu basurvivize jenoside bakuze none mukatubwira ngo urubyiruko ngo rumaze gukura rumaze kurenza imyaka 2008 ngo ntabwo rukeneye ngo barenze gufashwa you know ukareba no ariko kibaza you know ikibazo ni uko abanyarwanda wagira ngo baraturoze abantu bari i Kigali sasa hivi bagombye kuba bibaza kuri iyo statement ya nini ngo umvuzi wa leta civil play uriya ni makoro umukobwa Hey, ngo abantu ngo genocide yabaye ngo imyaka 2028 ishize ngo abantu bose banze gukura ntawo bagikeneye kufashwa. You know.
The budget bashira mu kubafasha ijya kwandekere kandi bari kagamo yirira.
Batuwiye umuvugizi wa leta yabivuze openly ngo ntawo bagikeneye awo kuba bamaze kurenga imyaka 2028. Bali miaka 28 plus.
Yeah.
Ari kwa banyarwanda wajirango nabo wajirango Kagame wajirango yadufati yarakwifatiye kuburyo hamuntu shwa no kugira kuki abantu batebaze iki kibazo.
Aho nyine nicyo mvuga kuko urumva umwaka ushize 2021 waranzwe cyane ku ruhande rwa African Union no muri European Union kuri iyi nama yo gushaka igisubizo wibuka ko Kagame yabikoze n'ikiganiro avuga ko yabaye impunzi avuga yuko nta mwigisha kuba impunzi abizi kurusha abayobozi b'isi bose agiye mu nama European Union icyo yajyanye ni solution yuko bakemura ibibazo by'abantu bajya gushaka ubuhungiro muri Europe hari ibinyamakuru byinshi nka African Confidential ivuga hano hari title ivuga ngo Kagame offer Europe a way out on migration hari titre nyinshi nyine bajye bandika kuri Kagame bavuga yuko yatanze ibisubizo ku bantu bajya babimukira ku mugabane w'Uburaya ariko byose nyine ni ibyo by'amafaranga nizo dire bagiye bamuha cyakamana tugaruka inyuma gato wenda aho u Rwanda rubona ko ngo ruzungukira muri aba bantu baje ku butaka u Rwanda bavuga yuko Ubwongereza ruzashora imari mu Rwanda mu bikorwa by'imyuga mu bikorwa bireba na skills zizaza kwigishwa bakava ko n'abanyarwanda bazungukira muri ayo mafaranga azaza mu Rwanda kugira ngo afashe ababimukira bakanavuga ngo ni n'amahirwe kandi banyarwanda wamekizera udute ko n'abanyarwanda azabyungukiramo n'izi dire ziba zikozwe mu mwijima muri dire zidasobanutse bwanakambana
babesha abantu ngo aba bazazana mu Rwanda ngo bazagena amashuri nabo bige ngo bazabo baziga nk'abanyarwanda niba n'abanyarwanda babananiye kwigisha ireme ry'uburezi birwa bavuga ubose bazashyiramo Kagame ubwe arabivugira ngo baranangiza batazi no kwandika ibaruwa kamenuza kandi yorebe no kunubigisha muri kamenuza you know ariko Kagame abone amafaranga buri gihe nta narimwe batamuha amafaranga ariko amafaranga yashyira hehe amafaranga nayo abungana mu ndege ninayakoresha mu guterizing isi yose nayakoresha mu kubesha nayakoresha mu barobisi Kagame ari mu baperezida ba mbere bahenze ku isi kumutunga aya amafaranga ntabavamo ava mu mpano ahubwo Kagame ari gushakisha izindi ayandi mafaranga bazamwongeraho kugira ngo yongere n'ingendo abunge babona amafaranga azakoresha Kagame ntabava mu Rwanda adafite byebura 10 miliyoni z'amadolari uzarebe iyo agiye ahantu fulani akihagera indege ye cyangwa indege ze zikora izindi ngendo zijya mu bice bitandukanye by'isi zigaruka aho ari abagiye gutumiza abantu b'inshuti abantu bahehe bakaza bakamushanga aho mu ndege ze ayo yose ni amafaranga y'abanyarwanda ari amafaranga ku isaha muri iriya ndege ntabwo bijya mu hasi y'amadolari 20 y'amadolari ku isaha ushyizemo pilot bahemba ushyizemo na ibiryo ushyizemo ibintu byose ntabwo aya mafaranga Kagame agombye gushaka aho ayakura Mutuelle de Sante amafaranga bakura mu banyarwanda ku ngufu kuki abantu badafite imiti mu Rwanda amafaranga barayakusanya riga s'il vous njye wese ikintu cya mutuelle nakibonye kitangira narindi mu Rwanda icyo gihe umuntu wagikoze wa mbere ni Gasakure kandi Gasakure twari inshuti Gasakure ari mu bantu bashyizeho ikintu cya mutuelle de Sante sasa Gasakure yambwiraga ngo ikintu kifite amafaranga mo frere menshi cyane
yes
nuko yambwiraga abantu baze kafite ko nuko yavugaga mo frere akukubita no kunne kwera yavugaga akubita hino no kwera yakundaga abantu cyane no yavugaga yaba yashaka kuba personal cyane you know akakubwira ati mo frere kigifite faranga yese kera iri faranga Kagame niro yatumizagamo avuga gase kule baba arashe kubera amabanga bari bazi iyo agiye muri safari mu rugendo yabwiraga kari ya gahungu yari agafunze nako sasa hivi kasakuru yarabimbwiraga n'abandi babizi babimbwiraga uriyo muhungu yapfana mupendi aliyondi anyway ntabwo nibuka amazina niwe yatumaga akamubwira ati genda ozane nshaka miyo aya na isnis umuhungu akajya ahantu yarebaga hambere yatelefonaga mituweli ari amafaranga ya mituweli akenewe amafaranga aya naye bakayazana birukanka none wabantu bayasanga ya mituweli ntabashobora no kujya mu bitaro nta mafaranga ahari you know so Kagame ibintu byose we abishakamo amafaranga awo areba awo azakura amafaranga yo kubeshaho famiye ye ubu yabahaye amasoko ubu umuhungu we niwe ucuruza umuriro electricity n'amazi you know urabimva ko ibintu byose abishakamo ifaranga ya famiye ye ntabwo abishakamo ifaranga y'abanyarwanda Cedric n'ababimukira tuvuge baramuseba baje bakazana n'amafaranga aya mafaranga ntabwo azajya mu banyarwanda zigakaga n'abanyarwanda abanyarwanda yaraba nababujije gukora ntabashaka ko bakora kubera ko baramutse bakoze bazabona amafaranga babe independent ntabashaka ko abantu baba independent ubu se azabongeramo amafaranga ngo babeho no we police politiki publiki ya Kagame no gukura agafaranga kose kashobora kujya mu giturage abaturage bagakena none wo bagatitira akabatemagura batanafite na nawo bashobora guhungira ubu nifite na information ko ubu sasa hivi tuvugana ibihugu bikunze gutanga amavisa aho abantu bakunze kujya benshi yarababuje guha abantu amadosiye abakozi ba leta cyangwa abasirikare cyangwa imiryango yabo kuyiha amavisa kugira ngo baguhe visa ugombye kujyana baruwa ivuye mu cyama kuri embassy yabongiye abanyamerika ngo baguhe visa so Kagame aya mafaranga ntabayashaka ngo abanyarwanda bazunguke no arayashaka kugira ngo we abe akomeze kuba wo nk'umwami we n'urubyaro rwe
urakoze cyane Dr. Kambanda tukira ahangaha wenda n'ikindi kintu umuntu yanatekerezaho urabona dufite ibihugu duturanye nabyo bitabanye neza n'u Rwanda bifite abimukira benshi twahera ku gihugu cya Congo gifite abakongomani benshi bari muri zira shitingi mu Bwongereza bazazanwa mu Rwanda dufite wenda Abarundi nabo dufite Abatanzania biriya bihugu byose byo mu muryango wa East African Community bifite abantu benshi mu Bwongereza kubera ikibona ko byaba ikibazo bazanywe mu Rwanda kandi ibihugu byabo bituranye n'u Rwanda bigaragara bite kubona abo bantu batuzwa mu Rwanda kandi u Rwanda ruri muri East Africa ni ruhanye imbibi n'ibyo bihugu ndagira ngo numve icyo utekereza kuri abo bene igihugu b'ibyo bihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda
oya basize mu ngo mu bumvikane urebe no kuntu abongereza bamukinye niwe yari azi ko batabibona baramubwiye ngo baravuze ngo ariko abantu baturuka mu bihugu bituranye n'u Rwanda ntabo tuzabazana muri bariya tuzazana ni ukuvuga ngo u Burundi Uganda Congo Tanzania ntabwo bashobora kujya mu bandi bazazana ariko noneho impamvu banabikoze kubera ko bari bazi ko bitazaba nyine ariko reba cyane cyane Uganda abimukira bose bavuye muri Israel hafi 90% ntawe basubiye wabo bagiye muri Uganda o bafite n'ibyangombwa byo muri Uganda ni ukuvuga ngo sasa tuvuge bazanye Ubwongereza bohereza abantu igihumbi mu Rwanda iki cyumweru nyuma y'ibyo mwero bibiri kuri bariye gihumbi 80 basaba bamaze kusubira muri Uganda nyuma yo mwaka bariye aba 80 basaba bamaze kubona ibyangombwa byo muri Uganda bafata urugendo basubire mu Bwongereza ejo gihe bazajya mu Bwongereza batashobora gusubizwa mu Rwanda kubera ko bazaba babaye abanya Uganda umva paradox
yumva ndabikubaje ngira ngo numve uko bisobanura kuko hano umuvugizi wa guverinoma nyine makoro aravuga ngo kubirebana no kwakira bimukira impunzi zisaba ubuhungiro u Rwanda ruri mu bihugu byashyizeho umukono ku masezerano mpuzamahanga yo kwakira impunzi kandi rufite politiki na gahunda byihariye byo kwita ku mpunzi bivuze rero ko umuganda aje cyangwa umurundi akaza umukongomani bakamudampinga mu Rwanda ashobora gukora iyi application ya sare musika ati navanwe mu Bwongereza sinshaka gusubira mu gihugu cyanjye reka nigumire ahangaha mu Rwanda ariko urabona ko iyo close bayishyizemo nyine wa mugani ari makoshesho ni ibintu nibazaga nyine ariko urumva baramukinnye wa mugani bo bazaboreza abantu ariko ntabwo bazavuga ngo kereka nibashaka ikindi gihugu nonese aba bazashaka ikindi gihugu kizajyamo abantu muri South African community gusa by'umwihariko badashobora gusubizwa mu Rwanda urumva rero bazasinya n'ikindi gihugu cya Afurika
oya kujyana amini politiki ya tuvuge kujya mu gushaka ubuzima mu Bwongereza cyangwa muri Europe cyangwa muri Amerika ni ikintu gikomeye gifite ni industry ifite kampanye zikomeye zibirimo
yes
sasa twari kuvuga ngo uretse ubuswa bwa Bwongereza cyangwa twari kuvuga ubuswa cyangwa ubuswa bwa Boris ariko ntabari ubuswa kubera Boris ariko zabizi ntugire ngo Bwongereza ni abaswa cyangwa Boris ni umuswa ngo ntabazi ko abantu bose bakohereza mu Rwanda nyuma y'iminsi mike bazaba bamaze kuruhunga bagiye muri Uganda babone ibyangombwa noneho bongere basubireyo muri Europe batakiri abenegihugu b'igihugu bavuyemo aho bamaze kuba abanya Uganda kandi badashobora gusubizwa mu Rwanda you know you understand the paradox iyo siyo analize abonye Boris yari arimo we Boris yari mu bintu biri complete azi neza yakora gazi ariko Kagame bamushyize kuri kwenye mata
none Dr. Kambanda hano utekereza iki kuko ariko turigiza nkana kuko turabizi ko nta munyamategeko mu Rwanda uhari nta mudepite nta muntu uri mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu ushaka gucalenjinga ni idire leta ya Kagame na Boris Johnson ubundi inteko ishinga amategeko y'u Rwanda cyangwa abantu bari muri durodorome mu Rwanda nabo bari bakwiye kugira icyo bavuga kuri aya masezerano yo kuzana aba bantu mu Rwanda mu gihe bazi neza ko bibangamiye uburenganzira bwa muntu iyi ni slave trade wa mugani kuko EFF ivuga muri Afurika y'Epfo ariko tuzi neza ko nta watinyuka kubivuga mu Rwanda Kagame yamutemagura wa mugani nk'uko ukunda kubivuga
oya Kagame iyo ni dividend za Kagame niyo anavantage y'igitugu cye cyo gutemagura politiki yo gutemagura abantu bose baramuse nta muntu ushobora kugira icyo abivugaho substantively baratinya ko bayabatema ariko reba iyo ni dumping ariko nanone ni politiki yo gutuza abantu bavuye mu bihugu bitazwi mu bwinshi bakabatuza mu Rwanda nuko bakabaye babitekereza iyo deal so no vango parliament yagombye gukora amategeko yo gutuza abantu abo bantu
kugira ngo mwibutse ko yarabyivugiye ati igihe kizagera u Rwanda rutugurwa n'abanyamahanga benshi asaba inteko kuratifya amategeko ahubwo uyu mugabo uyu mushinga wize kuva kera njya nsubiza inyuma nkibuka mu speech yagiye avuga imbere y'abacamanza ndabyibuka icyo gihe arahize inteko y'abacamanza ababwira bati igihe kirageze kugira ngo baratifye amategeko vana bwangu kuko tuzagira igihe tubona abanyamahanga benshi batura mu Rwanda kuruta abanyarwanda ibyo niyo yakomeje kubivuga
oya Kagame ikibazo nuko Kagame ibintu aba yabivuze kandi tuba tunabibabizi ariko sinzi niba abantu bajya babitekereza tubitekereza ho seriously muze kubwira abantu yabeshe ngo bakise ku icumu umuntu arakubeshya ngo bakise ku icumu Uzineza ko nawe yagutemeye abawe kandi na nyuma nabali ya bose abandi batemaga bamaze kuvaho uwe arakomeza gutemera gutsembera abawe ariko ukemera ko akakomeza ko wakise cyumu cyumu ririye kandi nawe ubwawe urategereje iminsi ngo urigweho ninde utabona icyumu hariya buri muntu wese ashobora kugwaho igihe cyaryo cyose none ubashize ku cyumu bite none wejo wundi akanaza nawe akakubwira ngo ya ngo abo muvuga ngo bagese ku icumu ngo barakuze ngo 28 years ntabwo bagikeneye gufashwa ntabwo bagikeneye aho kuba baritunze ngo ayo amazu yari amaze imyaka itanu atagira abantu kubera ko abantu barakuze umuntu wa nyuma wagese ku icumu afite 28 years ntabwo bagikeneye gufashwa ariko noneho nyuma akaza akakubesha nawe ukabyemera nta muntu wibajijeho baratinya so iyo izo ni dividends tekereza iyo statement makuru ya uyoriyo mukobwa yakoze ziri association z'abakise besha ngo bakise ku icumu zari kubimubazaho kamwe ati what did you say ngo abantu barakuze ngo umuntu urenze imyaka 28 ntaba bagikeneye aho kuba aba yarakuze baba barakuze you know
wenda kuri icyo kirebana na nari ya macumbi ubundi abataza amafaranga kuko iriya nyubako ya Wandara Kempenye ntabwo amafaranga leta y'u Rwanda n'abantu bagiye bikora ku mifuka iriya nzu nta nubwo navuga ko leta y'u Rwanda irikwiye kuba iyishyira muri management yayo sinzi impamvu yanavuga ngo abantu bari bayikiyemo ngo barengeje imyaka urumva biranyuranye dafite akambano
oya ugomba kumenya paradigm ya Kagame u Rwanda buri kintu cyose kiri mu Rwanda no Rwanda ni Kagame nabo ashaka ko mutandukanya buri kintu cyose cyangwa umuntu wese uri mu Rwanda ni umutungo wa Kagame nayo mpamvu abarya uko yishakiye akagutemagura you know uko yishakiye akoresheje icyo yishakiye hamaze no kubabwira ngo mumvire mu gihugu mugende you know neba mutabishaka you know so Kagame we yebonamo nayo mpamvu na yenzu ababwira ngo ya niya ngo ni ya $1 yes ndabizi ntabari ya leta yes ndabizi ariko ibintu byose ni byanjye ni bya Kagame kandi n'abanyarwanda benshi bari ya baramubesha bakabimwemerera bamwumvisha ko ibintu byose n'abantu bose bari mu Rwanda ni bya Kagame ni umwami nyine turi mu bwami bwa Kagame
Dr. Kambanda nyemerera wenda tuhindura ingengo gatoya kuko Kagame amaze iminsi nyine azerera agenda avuye muri Congo Brazzaville yanyarukiye muri Jamaica ahita ajyana muri Barbados ariko muri Barbados wenda niho nifuje ko tuganira gatoya bitewe n'uko hari imishinga ngo basinyanye yo gushora imari mu kubaka inkingo cyangwa mu gukora imiti aho yasinye n'aba bategetsi bahariya ko bazohereza minisitiri w'inganda ngo akaza kwigira ku Rwanda isoko ryaba riri mu Rwanda mu bintu birebana no gukora imiti n'ibintu abantu bibaza ariko kibazo tese Kagame arajya gusinya amasezerano yo gukora imiti tuzi neza yuko nubwo yishyiramo ariko ntabwo bisobanutse neza mu bihugu bitanu byasinyanye na BioNTech ntabwo u Rwanda rurimo ariko navuga ko arimo urumva yari yatangiye gushaka isoko ry'imiti njye niko nabivuga ariko nzi kubi wabikurikiranye neza kundusha nagira ngo umbwire iyi dire urayibona ute n'uru rugendo arimo guhamagaramo kino gihugu ngo kuza gushora imari mu Rwanda muri n'imiti
wenda mubinyemereye hari kakomeni gato yashaka gukora ku rugendo rwa Jamaica naro kari interesting cyane buriya abantu benshi baribaza tese Kagame yari yagiye gukora iki muri Jamaica Kagame yari yagiye guteranya Jamaica urabona Commonwealth secretary wayo Commonwealth bo ibihugu binshi bishaka ko bongera uriyo mudamu ohari manda ngo ayobore imyaka ayobore manda ye yose batagiye matora ariko liyo mudamu ohali sasa hivi olabona nyuma ya nini ya ya choga Kagame azahinduka perezida igihugu cyakiriye choga mu nicyo kiba kiyoboye choga mu mwaka ukurikiraho no kuvuga ngo Kagame akeneye secretary general wa choga wa Commonwealth basa akorana neza mu kwiba amafaranga
uravuga ko Patricia Scotland azava
yes ariko noneho Patricia ikibazo cye yanze guha Kagame amafaranga yamubereye ibamba ku mafaranga yamuburose cyane ku mafaranga none wo kaga akavuga cyoya uyo mudamu agombye kuvaho ntabwo dushaka kuba mwamana aho bakagenda muri Jamaica umudamu wo muri Jamaica ni washaka ko yaba yahangana na Patricia muri matora Kagame yagiye muri Jamaica ari muri gahunda yo kurema opposition muri Commonwealth kuri kugupinga uriya secretary general uhari ibyo nibyo arimo ari kuwire ibihugu ngo bitore uriyo mu Jamaica ni kazi bazakorane neza mu kwiba amafaranga numva ngo kaga iriya corruption ye amenyereye arashaka umujemeika kazi jemeika ni kazoria ngo ariwe bazayoborana bakomezanye mu kwiba amafaranga icyo niyo cyari kimujyanye yo ibyo nibyo arimo sasa hivi aranavugana n'ibihugu bitandukanye abihubwira ngo bamuhe uriyo mudamu bakorane uwo muri jemeika bibe amafaranga of course harimo n'ikibazo cya kamogi urumogi anga nawe urundi arurimo ne business arimo ariko ururu yari kubikora mu bundi buryo asanzwe abikora noneho muri baraboda singirango uwo urabona Kagame ni wasigaye abika amafaranga ye amafaranga menshi yiba mu Rwanda yose ajya hariya kubera offshore accounts niwo ayabika Kagame navaho ntabonashaka kuvuga kubwira abantu ngo babimenye ariko kubera azayavanayo ayajyana ahandi ariko abantu bashobora kuza Kagame nazavaho baza amafaranga menshi sasa ya Kagame abahariya hariya barahabika abakire benshi bafite amafaranga badashobora gupfa gushyira mu mabanki ya mabanki z'ibihugu bikomeye nka hano muri Amerika bayajyana hariya money laundering yose hariya niwo bayashyira offshore accounts kaga ari mu bantu bafite amafaranga be menshi biriya yababesha ngo bagiye gukora imiti basareje mwewe muracyari ntabwo mwabibonye ariko nyuma y'intambara twasanze mu Rwanda bakora imiti myinshi buriya bari bakoze abantu batabizi pharmacy mu Rwanda cyari kidivopinze cyane bari bafite abataramu hariya bakora imiti myinshi urabona hariya IRS ibiki byose byakoraga za research mu bintu by'ubuvuzi amafamase
bari bafite laboratoire nacyo
yes bari bakoraga imiti myinshi ariko ubu sinzi niba baranakora na panado barayikora sinzi I don't think ko bakora na panado byose barabiriye abantu babikoragamo barabafunze abenshi abamwe barabishe Kagame urabona iki kintu cya pharmacy mu Rwanda yari yamaze kudivopinga ifite n'abataramu benshi bize mu bihugu bitandukanye bazi neza ibintu bakoraga yagiyemo akabatemagura akabafunga amafaranga akayarya ibyuma barabigurisha mu busasa nta na panadol sinzi niba hari na panadol bakora mu Rwanda know ariko nyuma y'intambara hari yangiyewe bibi nabikubeka kubera ko nari ndi muri academique kana abantu twahuraga ari doctor ari professor yanapfuye ngirango bari bakomeye cyane muri pharmacy pharmacy yari ikomeye cyane bakora imiti itandukanye bari bari online on course yo kwihaza mu miti none uwo byose yarabisenye obose azana aba investor muri mu miti ba investing hehe
ano baravuga ko azuba ku ruganda tuzatangira kubaka muri uyu mwaka kandi ni kwasaga nyine iri ya dire ya Biontech ntago Rwanda ntago rurimo rurabishikana
uya urabona akagame bamaze kumwangira kuba muri bya bihugu bya Afrika baza sponsoringa World Health Organization iza sponsoringa gukora emiti inganda kubaka inganda iwabo Kagame yanyuze ku ruhande abifashijwemo no mushuti we wari minister wa health muri German oba muri Paratena ngirango iyi region ya Paratena Kagame
ari Paratena ifitanye umubano
yes oyo mugabo yagiye amunyuza ku ruhande akamushakira bakamufasha kubona ideni ry'amafaranga ngirango madolari 50 cyangwa 60 ariko bakamubwira ngo mwe 60 tuguhaye 30 ni nazirindwe ozayasiga hano twewe duguwe container ya covid yemiti ya covid container icyo bayita ngo container factory mwarabibonye hano muri Amerika ejo bundi mu gihe bazanageze n'ikingo bari bafite container factories novuga ngo ni nka store magaze aho babika ziriye nkingo kubera ko bisaba ubukonje bwinshi baragiterura bakikorera muri German bakacira ku meri ku mazi kikaza cyubatswe ibintu byose biri ndani bakakiyishyaza boom ikaba magaze noneho nimurangiza imiti babashiriyemo bakabazanya nanone ibindi bakabishiramo iyo ni magaze icyo bita container factory ni magaze ahanene ntabari uruganda no murebe abantu bashaka kubimenya kubiye ugura ngo big concept ya container factory no kundi zagiye zikoreshwa ahandi wantu Kagame mu madolari 60 ngira ngo na bara mukinye nanone bakamubwira ati ariko 37 uzaziguramu container factory kandi ugomba no kumenya ko ibintu biri interesting cyane ariko kaga nawe I don't know kaga sasa iyo container factory
bizembona article ya BBC yanditswe ku tariki ya 16 kwa kabiri uyu mwaka igaragaza nyine ko Biontech izashipinga za container ku mugabane wa Afrika urwanda rwahise ari urwa mbere rwifuza iyo projet na Senegal donc bavuga ibihugu byahise bigaragaza ko bishaka kujya muri uwo mugambi nyine iyo article yari muri ya
ikibazo reba technology ya Biontech irahenze cyane inkingo zabo zirahenze cyane on the contrary area deal yebugu bya bitandatu ne bitandatu cyangwa ne bitano bya Afrika bagiye babihaye technology ehenduse yo gukora area miti eziriye nkingo za covid no kuvuga ngo mwewe yo container muzamuvanye mu in Germany ya Biontech bizagera ikigali bihenze cyane kandi hazaba hari emiti ezo nini inkingo ziva muri South Africa ngirango na Kenya ntaberimo
nyirimo nayo
sasa hazaba hari emiti eva muri Kenya ekoze na technology apa etari ya Biontech ehenduse no kuvuga ngo Urese Kagame kudiktatinga mu Rwanda akavuye ati nta muntu uzakoresha emiti etali ya biotech ntabwo bazabone soko yo kugurishamo ni ukuvuga ngo babizaniye abanyarwanda gusa bazabihata abanyarwanda ku ngufu gusa leta yishura ntabwo bashobora no kompitinga n'iriya miti n'iziriya inkingo za covid bazaba bamaze bakoreye muri Kenya no muri South Africa. So ibyo byose wekaga jo kuruwa ke Kagame yarebagamo iriya balance kubera ko bamuhaye miliyongi nango 60 akavuga ati 30 na nzayabasigira reka nejyane amafaranga 30 njyane Kigali cyangwa 20 njyane mu ngendo zanjye n'ibindi byose. We Kagame ntabwo yareba arabizi ko iyo container factory ntacyo imeza mu marira we yashakaga difference y'amafaranga ariko kwamenya kumenya ko na nyuma yo kuzana iyo container izakomeza kuba serviced na biotech kandi ayo mafaranga yose azaba yishwa n'abanyarwanda bazagenda bafate irindi deni ryo kuservisinga izo nkingo ezo bazabazaniye nizirangira bazagenda bafate irindi deni you know so ibintu byose how is sustainable number
Dr. Kamana nibyo nyine tuzakomeza tubikurikira tubiganiriza abanyarwanda kuko urabona muri urugendo amaze iminsi nyine agenda yahereye muri Congo Brazzaville aho yahawe amahegitari y'ubutaka ngo agiye guhingaho no gucukura amabuye y'agaciro nabyo bidafite bitaneje abakongomani ni ikibazo kiri mu nteko rero ya Congo kubona Sassou Nguesso Kagame ubutaka bwo guhingaho no gucukura amabuye y'agaciro bidaciye mu nzego za kiriya gihugu nabyo biri muri deba nyine navuga ko umuriro urimo kwaka muri Congo Brazzaville no kuzabikurikirana hari byinshi twazaga nayo gutaha wenda niba ari cyo wavuga aho ngaho wenda tukagaragara umusozo ko igihe twiyakitsemo kugira kiturangira na Dr. Kambanda
erega muri Congo Brazzaville ugombye kumenya hari umuhungu wa Sassou Nguesso ushaka kuba perezida gusimbura papa we hakaba na cousin wa kazi ni njangu oli omuhungu changu wa Sassou Nguesso oli mini akaba ali minister sasa hivi nawe ashaka gusimbura Sassou Nguesso sasa uyo muhungu wa Sassou ntabo yavusi papa we yamubyaye ku mugore w'umukongomani DRC ntabo yebonamo bari abantu familia ya Sassou none wo niwe wagiye kwa Kagame ashaka ko Kagame yamufasha amwe n'igisirikare ahangane na familia ye kugira ngo asimbure Sassou ahangane na cousin ori ya minister none wo nayo mabu ya Mungu amazeje ajya Kigali yanahaye Kagame $1,000,000 ibintu birandiswe $1,000,000 z'amadolari yazihaye chama cha Kagame ngo bakore business zabo sasa kumwa buriya butaka
birashoboka
ko
muri Crystal Ventures yakoze investment cyangwa no kuyatanga
oya yamwaye cash kumufasha gusa just kufasha kufasilita akazi $1,000,000 boom dollars sasa uriyo muhungu I think ni itwa Christie ngirango
yes.
Oyo muhungu Christie abonamo Kagame nk'umuntu uzamugeza ku buyobozi kuwa Kagame buri yo butaka wenda omuhungu ari kubara ati Kagame azanzania special forces zibe hariya bahagire base Sassou icyaba kuri Sassou igihe cyose njyewe namusimbura so Kagame n'uri yo muhungu alikukorana n'uri yo muhungu ariko mukorana n'uri yo muhungu ari gusenya familia ya Sassou kubera Sassou familia ya Sassou irahanganye kuzasimbura muri wo gusimbura uriyo mugabo. So uriyo mugabo nawe yicaye ku kibombe kizamuturikana. Ekibazo noneho. Uko Kagame agenda yayinstala muri Congo azabona ko swasu akinze gupfa. Amutemaguri, amwiki, amuvaneho. Noneho ase uriyo mugumbo. Iyo niyo gahunda. Ariko iyo nobo Kagame wamugani nini Kagame uyo mungu niwe wagiye yo gushaka Kagame. Ntabari Kagame wagiye kumushaka. Erika kaga ni gasenya miryango. Kaga gusenya umuryango nicyo kintu akoresha mbere na mbere yo adashoboye kukwica. Arira mu muryango akawusenya ku buryo mugonga na mwese. Kubera iki? Nuko abigenza. Arakwinjirana muri famiye akayivangavanga akabica akabica urubozo mwese famiye egapfa.
Dr. Kambanda urakoze cyane ku mwanya duhaye uyu munsi. Dushimire abadukurikiye, dushimire n'abazadukurikira ikiganiro kirangiye, tuzagaruka ku bitekerezo byabo. Hari ubutumwa ushaka gusigira baduteze amatwi cyangwa bakurikirano cyacu nk'uko bisanzwe bikorwa, cyane cyane kuri iyi ngingo urebye imwe rukumbi twibanzeho. Ntabwo dushoje, tuzakomeza tureba uko bitera imbere nyine, nk'uko ubona yuko abanyapolitike abari mu miryango itandukanye bose babivugaho. Ni ikibazo gikomeye cyane kuri iyi ngingo rero twibanzeho irebana n'ababimukira Kagame nyine aboneramo amaramuko nk'uko twajya tubiganira. Niba ari ubutumwa wasigira abateze mu kiganiro cyacu tukaba twasoza.
Nta kintu, buri gihe tugira amahirwe ibintu byinshi Kagame akora ni ibimenyetso bicyo Kagame ari cyo koko ku Banyarwanda, uko atekereza ku Banyarwanda. Abanyarwanda bahagombye kuba bakangutse bakamenya ko Kagame nta nyungu zo munyarwanda areba. Kagame arasukwizinga abanyarwanda Rwanda yaruhinduye gereza umuriro awo buri munyarwanda oshoboye abenshi babashakisha akayira bavamo, none we akagenda gucuruza azanamu abantu atanazi aho baturuka, akanirukana n'abana mu nzu bari abeshaga ngo nabacika shingo bakize ku icumu. Akababwira ati reka da murakuze cyane, nta mukeneye awo kuba, nta mukeneye inzu kandi atari neyi. So ibi bintu abanyana twabikoramo iriye somo nanone byongera ku bindi bintu tuzi ko Kagame atitaye munyarwanda. Kagame cyo areba ni faranga. N'aba bantu bebesha ngo barakorera Kagame bamenye ko Kagame we ababaramo ikintu cyitwa ifaranga. Igihe bazaba batagishoboye kumukorera ngo yunguke urufaranga na famiye ye, abo nabo azabarya cyangwa bahunge. So abanyarwanda njyewe nabagira inama, abantu bose bakorana na Kagame bagombye kumenya ko nubwo bashobora kuba batinya ko Kagame yabiri icyo baramuse bagize icyo bavuze, ariko bakirinda kujya mu bintu by'ibyaha kubera Kagame azagenda, ariko ibi byaha byabo bazabibazwa nk'abantu. So abanyarwanda kugira ngo tongera kujya mu bintu bya nyuma ya Kagame abantu batazongere kujya mu bintu bya byo guhunga, mu bintu bya byo gwicanya, mu bintu byo gufungwa, mu bintu byo gufunga abantu, abantu birinde cyane ikintu cyitwa ibyaha. Umuntu wese ukubwira ngo ukore ibyaha ugenda wice undi ngo kubera ibintu impamvu yeneye, abantu babyange. Abantu bakore ibyaha sasa babikorera government ya Kagame bazabibaza ku giti cyabo, kandi Kagame ashobora kubaza aba adakihari babibazwa. Iyo niyo nama nagira abanyarwanda, kandi n'abandi buri munyarwanda amenye ko tugombye gukorwa ikintu cyose gishoboka, tugombye gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo twekize Kagame n'abari abantu be bafatanyije akoresha mu byaha. Sinshaka ko bazabica, sinshaka njyewe ntanabonefuza ko bazafungwa. Nifuza ko Kagame amaze kwamburwa intwaro ubuyobozi, abanyarwanda bashyireho ikintu kimeze nga cha South African Reconciliation and Truth bubake igihugu baganiriyeho igihugu ishobora kurengera bose apana group emwe nako tuzacya ikintu kitwa ubuhunzi nacyo nako tuzacya ikintu kitwa ubuzi bwa nabi buranga politiki nyarwanda igihe kirageze apana guhindura Kagame gusa kuhindura umuyobozi gusa guhindura na mentality na mindset y'abanyarwanda tuve muri politiki y'ububwa yo yivangura politiki y'ububwa y'ubwikanyi politiki y'ububwa yo kwekubira emitungo ukumva ko abandi batafite uburenganzira ukumva ko abandi batakunde igihugu no igihugu kigombye kuba icy'abantu bose nuko mbyumva nako mbyifuriza abanyarwanda
urakoze cyane Professor Dr. Chas Kambanda ku mwanya muduhaye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ngushimire cyane kandi nkubwire yuko rwose komantezo nzakira nzazi kugezaho mugire ibihe byiza nawe ubutaha
murakoze
arakoze cyane Dr. Chas Kambanda twavanye mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba inshuti rero mwari muteze amatwi radio itahuka na dushoreje gahunda zacu z'uyu mugoroba nababwira ni ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza urimo gucya gahunda za radio itahuka zizakomeza ejo ku masaha mumenyereye ufite igitekerezo cy'ifuzo wandikira radio itahuka @gmail.com cyangwa nawe ukaka umwanya wo kuza kuganiriza abanyarwanda no kuri radio itahuka dutanga umwanya uhagije ku buryo wese yatanga ibitekerezo byubaka abanyarwanda kuko Professor Kambanda anabyifuriza ari mu Rwanda ndizera ko inama yatanze zumvikana mwese mwese twabanye turabakunda kuri radio itahuka na ubutaha ya Serge Ndayizeye murabona bagaciro
Abari n'abategarugori nimuze muri arenisi barandi impinduka mu Rwanda